Joyam de jabbara kamintaji chapande tati dande studio kalangu kettinido Omar Hama janga to kibaruji e fulfulde Isa Lawali do masinaji and era ko kibaruji meden kala e wide Mohamed Bazoum Horejo leddi meden Niger no tokkiti jahangal mun der region tawa kengo yahana to andale communauté baram nokku andude kipitande bibbe bombe sanne o do tabintinani be bibbe wuro ko gomnanti nanganan do hem kawji do fi leeda afrika de hirnaange der ministere hawjinde filla muraduji leedi yasin tonsit kenga altine nambe ci kenga altino wari do enda studio kalangu e darde golleji din yewtere meden pindina hande e jaltana kalen dume woni ko wite tambara der fina tawaji bibbe leeda afrika wobbe Bazoum Mohamed Horejo leydi meden Niger tawama e jahangal balde tati le region tawa illu altina o kenga o yahana tonte barander commune mo bibbe bombe ngadi kipitande kewde der mun dun ko boyay Mohamed Bazoum o di tabintina no be bibbe wura tebaran ko gomnanti no nanganam be wakati no hali nani ko Abdullah Afsuko famini nimbe domaji
Nazo sabata do endang gambatte e sadal maji ko tawdon der mudum tiagal mundu min gadna on ballado tiadal de min pami region mo taw o himbe tebaram ka en buri billade sanne e do fi rafinde nagu ko latine won torro sanne jonde ndarama dum wadai ba jeddi jeddi ni endang ko himbe gon ngari ngadi bonande wurongo be mbuli loftorode modon be mbuli lore ko jowa nyawbe kan endang be bonni antennuji telefon ko tawa do endang fu dande be boydo be ngada bononda je no kuje laddeji di endan fa dun sabi himbe hewbe dilli yoppi gure mudun em ba jangirdeji di funa kon di mabba alle chadal den don min andi du der ko gondon fi chadal de endan jondu ko ndam min koddirdu min dar min gadana on ballaga insha Allah
gam Allah e rafi nde nagu tawado e ndungugo woda hitande hikane galleji kewdi di wuro fandu chalam mo département bani bango feroy warde belle yara kam woni misali iri ko Hamsa Bilal e sukabe mun jowe tawado e jonde bolol gallure belle yara kettinenane ko wi Zainabu Abdou Domaju
damno sino kon solo
hakkilla fukkingo wala dungu gundo woda dum wadi min dilli wuroji amin minen jeddono worbe nayo e rewbe tatu mi walana sukabe jo min kebay sudu to min pokkoto jeddiji amin tatini ko der sakulla tammi goni wallahi minen gi'a satar maji kewdi neddo accudo wuro mun waddi are mun jowi hebay to fukkoto jamataake yela no wodi satar mani balla fu woni min kebay wakati jugon sayide jami to lumobe mi elowa denko mi heba ko mi defani sukabe am min jehi to jowru on binda inde amin dai wadaki noddoje am ni woni ko waddi min do dungu wodai hakkilo fukkingo wala min dogguno ko min gari ga dai yasin min goni be nangana min kebato min nati
dan zama ko ratawa kenale arondi sama di dabo mo gallinyo mende bangere duno tawra rafike jorande nagu jamma ilal nyaloma nguikaji e tetereji no ngade lel bade yeru no mawdo bangere on famenere Alfari Danza Maize mawdo nde bangere no watta dande yade e ardibe hausu beydana du en kabina e gande nagu Zainabu Abdou Seydi yottide makko
wala agtaban
do der bangere aminde miden tawra sadornan sanne idam torramindu dalila wuybe wondube amin be endan de en daridu kambe buru dudude der bangere aminde seyni Allah hisina min sarri mabbe ibe bujja dabaji e are sudu ibe tabbito himbe du misali jon en moto deni be kebibe sera be piyabe be juwa den ko be teta moto on endan dundu sabi ko miden gatta dani yade he ardibe hawju hubere de endan nangana min ko watta torra amin ka endan utira
Amma mu dai dai dama.
Local Solution kawjido fi leydi Afrika da hirnange der ministere hawjinde muraduji leydi Yasinton Suisse mbien altine woni o waddi jahangal do enda jewde studio kalangu o hebi du kibaru kibudo yade do tawado do inde o projet dum doni o holli kulle kewde wel beludemo wakati o wanno yilaru der sarusi dinani ko wi Farid Burayma
C'est très impressionnant de
voir. Le bégné kan sanne no radio wono gollorni endan. Gollangal endan no don wada na hanir fu. C'est ndar ko nan ni e do no halaji din. No bayilire no watte halaji goddi endan taydi ko nan kero demle leydi Niger ka wono golle do majju dum wodi sanne. Na ko micci timi leydi amin kandu nini wodi demle kewde lati no gollire e radio ko nan di mudum. Nen no huno ko lati wodi sanne no gollanga wono wadirni. Sabu dum wallan non dum tokkito kero to neddo woni fu heba nana fama ko wono wada. To fi onna edun dara min ka hara anton do fi jangino dum du kon nan jangino sukabe noni kanyu e kitol mabbe golle non non faande du kon do hala hala ciendo lamuji ko wada dum endan kanyu e fawar jondu kon nan ni hono lamaragol gonga e godal hauta du kon nan ni wallugol himbe famtino do fi kon darto hono nyamir kejer mudum kanyu e yaadu yeso gure ladde fono tawa ele sigila o
e le developpement rural
ton de region zender leila wal sigila yila ru hollude andinde nimbe talkuru do fi dilam de leede dum batu joda halen sigila mamande jabbido ton de region koro majjundi woni feccidide nimbe habaruji e ande do filla do mon nafaka ndu talkuru no isa soli saibu wiri aliketa iluzender
se
jahangal no gal min gidi e bibbe wurobe gam min kollabe sigila on gollegi gondi no gade der yilaru dufu min kollata na himbe talkuru hawjinu fi himbe dillo wambe leyde himbe famananu hawtade e balla kero horebe kawjibe e fi o ko tugani woni min kolla himbe ko talkur du somi he miccin tingo kawjinaabe golle de ko doma e mabbe jahangal arana galni min gada tan dun der region zender agades e difa gada jahangal gal wadama timmi denko min kolla dimma golle gadaade gada mun denko min godowa region yiji koddi
fas ki won attendre la les autres régions
Sai ngarten de region maradi to minister kajido filla lumako wadi jahangal balde didi der o region dun do ilu sappo e jeddi janvier yade e jetati modum wadoyde eto filla arzuko region filla darnugol nokku ngotu cede are kambe buri sulude bibbe wuro e kambjun e ko fi nyaw coronavirus o wadi ende sa nyamri to sudu OPVN alkase alada o minister nani koy Mohamed Maman domaju
contenu du contexte
edofi chadale ko arzuku wodi e der duniyaru alla e ko coronavirus wardu endan sadar man wodi sanne edofiji di endan mi yewtidi e himbeje latibe nando fu holli sakulla ko tawa der majjum dun du konna alla e ndarde hono choggu nyamri der lumoji di tawe tiida sanne dun don du waddi ko fa hande ni laabi jojjinama gabbatte wadde batu hakkude himbe wombe do inde koy mon kajobe gomnanti mi hebi du konna mi waddi yilaru ye wayde OPVN kawjido desol nyamri alle fi jaccere nyamdu wadi hitaade hikande ndare noto ko tawe ono cogguji di endan to tiida himbe der lumoji don sabi ni lawol waddande do enda maradi tonuji nyamri ujunaji noga e tati do majjidu kono ujunaji sappo jeddi na febi yottake nanen nawi ede dum moddi san
je pense que c'est assez satisfaisant
nanne bi en rewbe chapande njoyo enayo be communeuji sappo e didi di region di fano ken e kintinede do fi ardangal dun do hano wallude be der kawjaki communeuji di noni ko pinidi kansigili dun hasana las kulubali conseillerjo mo commune maudo mo gallure di fana ni ko wi mani musa
sun koya mun yanda zamu tafi no min gadirta golleji amin mine min conseillerbe wakati himbe jottinto amin boytali mu en min kollama labe dimin tokkata gan yottingo deni himbe bangere an no wodi sadarma fardiyam nato be rufata tuini deni be gari be kala ni kam mido yottina hala kam to meri gan wala ko bawumi wadde saini mi yara boytali mabbe hana wakati goto do musulo heboto be kettinto kam nino deni alla wadi huneno ko yaw dalla don minen gada gidal jawungal hakkune amin gam min kalda domun deni bawdo no godi wade deni walado sai min kokkabe nyalane amma hana gam mi konse mi wari mi halani mer watta wakati on dum be kuntana himbe ko min an na bangere an ha juju mabbe
bukatun su
Nonni mbiyen sigila tuugal dabbaji ɓolino e hewre mum nder département mo Doganducci région Dosso. Bako no woodi raf keƴoran ndenagu tawaɗo ley soɓɓirde nayorade hoore huɗo warde funnage département on Kerol hedde e leydi Nigeria. Noni docteur Sadu Moussa Dubu ardiɗo o sigila tuugal nani ko wi bandi min Abdoulaziz Danyuma.
La campagne de vaccination
tuugal hisinde nayi ɗoyru mawnu e tuugal hisinde beyi e baali ñaw gunña fuɗɗama jeɗɗiji ɗiɗi ni handen ɓolu ndu tuugal ngal wonano waɗane dabaji ɗi. Min gatti ɗu himɓe jiilo nder département Dogonducci fuu ngam waɗande dabaji ɗi enɗan kure ɗe. Nder huɓere Dogonducci ɗu no woodi wattaɓe tokkito banguere warde banguere no tufa dabaji. Komin keche min puɗɗi ton enɗan tuugal ngal illa wakkati sigila mawɗo o enɗan lawol mum hokkaka, ngam beyi e baali ton enɗan ñawgu enɗan wangi caka mum'en. Tuugal ngal no waɗane dabaji ngam latanade ɗi wawade ko hisinaɗi ñawuji ɗi. E fa handen ndu ngam wattude none dow dabaji ɗi enɗan ko watta ɗum andita ɗi tufama. Kure ɗe dabaji ɗi enɗan wona no waɗani no hisinaɗi ñawuji ɗi enɗan fayade duuɓi tati.
Yaade yeeso gallure Agadez no waɗanoyte hoggo tariki ɗum du ɗum sabanto hano gaddole yilaru anda duniyaru sanne. No Ibrahim Iksa dekotoɗo do kawjiɗo Madou Sour Sawar Agadez, on wiri Moussa Mamman.
Le projet c'est
porje o porje nyibol baade tariki non ɗum du ko watta kulle tariki tawteɗe nder tenere o fuu andi. Ɓe kolli nate sigila no golle nyibol gole enɗan waɗirti fuu. Baade tariki de enɗan ni de waɗama walliren jangoɓe nder jangirde université mo Agadez, ngam yo en ande luggi ɗiɗɗe ɓe ñeñal mangal garowan gollude nder nokkure de. To nyiɓe ɗo du fuuɗal mum fuu nder batamare jangirde de enɗan tawa cuuɗi nyiɓoteɗi ɗidu jangirde de enɗan nawtorto ɗi. Golloɓe golle jungo ka en du ñiɓante nokkuje ɗum waɗan fa handen kirirɗe e to himɓe gara itte yewene mum'en. Porje o ni nde waɗama sembinɗinan sembe yilaru daara kulle tariki nder région Agadez o enɗan. Ɗum windan du fa hande nder ɗemle leydi meɗen fuu famtinde himɓe tariki kulle tawaɗe nder ɓaade de enɗan. Dinosaure dabaji mawɗi e denno ɗi enɗan ka en du gaddete nder ɓaade tariki région Agadez
de.
Sai garte yewtere meɗen pinino nder fina tawa ɓiɓɓe leyɗe Afrika no woodi mbi'en leñol bellaɓe noni ko wiite Tambara debbo mellaɗo balliro laamiɗo leydi on Madame El Mansour Hajia Indu Tambara mo Kel Tamete Azawak nani région tawa ko wi Seydou Abdindita.
Tambara amanagiti danga
mana Tambara kan woni debbo ballowo laamiɗo nder golleji mum. Nde ni filla rewɓe no kanko daranto rewɓe, nde ni rewɓe no goodi saɗarma kanko natan taɓe yeeso ngam mo sola heɓo dow saɗarmaji ɗiɓe goodi. Kanko yottinta ɗum to laamiɗo on, amma golle makko mawɗe ɗen kan woni ɗefangoɓe balla yonayi laamiɗo on tefowa. Nde to rewɓe noon nde to worɓe noon fuu Tambara no waawi tefi balla to maɓɓe.
To iri balla kayo Tambara wawi waddande rewɓe
nafaka ka Tambara wawta waddani rewɓe onon andi wuro fuu e caɗale mum. Mi fuɗɗirana yewtereji pindinol ko fantinta rewɓe dow dewol Allah e dow jonde lobbere hakkunde goriyo e de kiyo e ɓiɓɓe mum hawtade e wondiraɓe mum. Wakkatiji gon miɗo waajoɓe dow kulol Allah nder jonde duniya. Ɗiɗaɓel de ni no woodi ko himɓe haani ballira wuro gon, miɗo yottina to himɓe lilal ngam moye fuu wadda balla mum iɓe gadda balla dow
gayen okulu ay kul karano
kenga amellama Tambara caka leyɗe ɗumi woni mana majju.
To kine didigi woodi danga
to komi mella ngam golle am lobbe e bawɗe ɗeɓe gi'i miɗo waɗa waɗi mi mella Tambara gaɗa golle tazawa. Mi nangani himɓe tagazar na ko to yotti to batugu heɓa waɗa. Ɗum waɗi ardiɓe Kelta Majek ɓe belti sanne e golle ɗe gommiɗo waɗa e bawɗe ɗe kollumi waɗi ɓe bi ɓe mella kan Tambara mo duniya fuu ngam
far bangere de mi nodda fu mi do wadda balla am
ay gi hengidi boray se ay wondi yongo kangi gi dera
dum woni beldum erne maada handen ko mellada tambara cakaleede
wallahi aywa ay
bilka do weltare am ni woni ko batugu alla wadi wada der hakkilo fukki mo e seho sadar mo fuoni hebaka hakkune amin heden dirabe do wondirabe garbe dida beldum neddo fuoni ummaki yenna bandum gantan bonna erne mu
bor fowo gene woni binasara
do wonte kibaruji med e fulfulde tili kirten to jamirti